ngenisa umoya umadlamini nguyo ngenisa umoya eh ulela jayivangwa ngena umoya eh ulela jayivangwa ngena umoya eh ulela jayivangwa ngena umoya eh